wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowlad goboleedka Galmudug ayaa amarro ku soo rogtay hay'adaha warbaahinta madax bannaan ee sida sharci darrada uga howlgala deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Agaasimaha waaxda warbaahinta madax bannaan Muuse Cabdinuur ayaa akhriyay war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowlad goboleedka Galmudug oo ku aadanaa digniin loo diray warbaahinta madax bannaan ee ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.
War saxaafadeed maantay oo ay taariikhdu ku beegan tahay 25-ka bisha Janaayo 2025, wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda Galmudug iyadoo ka duuleysa ilaalinta habsami u socodka howlaha warbaahineed ee Galmudug isla markaasina tix raacaysa warqadda sumadeedu tahay MICT/01/6/24 oo ku taariikhaysan 26 Agoosto 2024, taas oo lagu faray dhammaan ururada ka shaqeeya horumarinta warbaahinta, idaacadaha, telefishinada iyo madbacadaha inay iska soo diiwaangeliyaan shatina ka qaataan wasaaradda warfaafinta Galmudug. Wasaaraddu waxay mar kale ku celinaysaa in hay'adaha kor lagu xusay ay u hoggaansamaan awaamirta wasaaradda, iskana soo diiwaangeliyaan wasaaradda ka hor 10-ka Febraayo 2025, isla markaasina qaataan ruqsadda lagama maarmaanka u ah habsami u socodka howlahooda shaqo. Wasaaraddu waxay faraysaa ururada Galmudug ka fuliya howlaha la xiriira warbaahinta sida shirarka, tababarada iyo wacyigelinta inay soo wargeliyaan wasaaradda ka hor fulinta qorshe howleedkooda si loo hubiyo bedqabka fariimaha ay bulshada u gudbinayaan isla markaasina loogu fududeeyo gudashada howlahooda shaqo. Ugu dambeyn, wasaaraddu waxay faraysaa dhammaan hay'adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn inaysan la tacaamulin hay'adaha aan diiwaangelin iyo ruqsad ka haysan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Galmudug.
War saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Galmudug ay ku aadan isdiiwaangelinta warbaahinta madax bannaan ee ka howlgasha deegaanada Galmudug ayaa ku soo aadaya xilli deegaanada Galmudug ay ku soo badanayaan warbaahinta madax bannaan, kuwaas oo baahiya warar kala duwan.